Wahenga lisema kizuri jisel na kibaa hujitembeze. So I be doing it well. Woo. Doneke chakula kwa meza. You thought I was thinking. Hey, Motif, what up? Yeah, L, woo! But me and my team, we never. So now I be keeping it well. Woo! Back up when I get kwa jeneza. So no bado na chapa. So apo ndo bado tapata. Sifa koni jasho mefungwa milango. Ndo sahiko labo matata. Na hamisha mada kayole. Mina mpele karunda. Sisa mesha mada gole. Na mini shaba ikanyumba. Ni izi mangoma na tunga. Ni vile my time hubidi. Na changanya rap na rumba. Na iweka mbaka na mugidi. Ni pige video moone kwa TV. Ni shike Nairobi pia na jiji. Akili ni nyole na zangu. Wacha tu compare to na nani kuiji. Muda lidedi akanacha solo. Kashindo jekani da follow. Nikaza kuslang makoro. Nikaza kufa makoro. Nikaza kujam na soro. Nikaza kuhang na kolo. Nikaza maslang za yolo. Nikaza kukam na mchoro.
Nisha lala nje mvua jua la nichoma. Na kunyanya sika kwa mtade. Sichoki kutafuta na mimola ataniona. Hata nikisota ntazishika one day. Yeah. Oh na na na. Yeah. Chali ya ghetto. Yeah. Oh na na na. Yeah. Chali ya ghetto. Yeah. Oh na na na.
Kufika juu na fao jitahidi. Mziki kazi kwangu inanifaidi. So I don't care what you think I'm hearing. This is what I do when I hold it down for my city. Tabidi, what you when it's in my biggie. And I'm feeling sorry for those who say that it usani hailipi. Kila siku ya wiki, napika mziki, juisha nipe ya kiki. Na misiku fichi, misiridiki, mbaka mali ni miliki. So nataka manoti zijae kwa koti, nijenge maploti juu mimi ni star. Dodoma Nairobi, nilipisha kodi, Nakuru tumoshi malini tuda. Ataka onitakiwe, omilango niwe uwe na happy day. Apa mambo ni safi we, chuku kwa ni ita kupa like a wapi we. So OG just roll up with a pack of niggas and soldiers. Nobody can control us, we blowing over them boulders. Ain't stopping till it's all over. Wait a minute, hold up. Them praises go to J-Hova. Them praises go to J-Hova.
Nisha lala nje mvua jua la nichoma. Na kunyanya sika kwa mtade. Sichoki kutafuta na mimola ataniona. Hata nikisota ntazishika one day. Yeah.
Oh na na na. Yeah. Chali ya ghetto.